Mshagi ndewa iziwa ijeri nkanga disu guziwa kumano guziwa man
kamu nye palo mbea na fandi siliti yeah ndi siliti kamu nye palo mbea na fandi fandumu yeah yeah ndi fandumu kamu nye palo mbea na fandi siliti yeah ndi siliti kamu nye palo mbea na fandi fandumu. Akakati palombe, ndeka kati din. Akakati palombe, tika yamba gemu, baka kucha kuchembe. Kuyenda di pa palombe ndi kubesa. Kama kana nkosha, kama fna plan. Kufana seke seke ngati shoka ndi plan. Apucha noni noni kukomwa kwa sakeke. Ndi kata gemu, ndi yeso kanja keke. Waja iwe, waja iwe, waja iwe.
Yeah, and this
is leading. Come on, dear Palombe, and I find this city. Yeah, and this is leading. Come on, dear Palombe, and I find you found no more. Yeah, yeah, and they found no more. Come on, dear Palombe, and I find this city. Yeah, and this is leading. Come on, dear Palombe, and I find you found no more. Yeah, 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 found no more.
Kumwana na jochi shagi chanyatwa mwana Afghanistan iweyo ilaki ne umazo sainati ilaki ilaki mwana badman sauba kumwazi dumu kuma guzeji wana badi kwa mafandumu weka uguzua kodi inendifendumu ok odi mbide konfi kusibaka kofi kuma sandi menyesa uyu kuya makofi mimi na kupende sana ndipo sindi nyuma ndiva ya olova sana rules on me tiga page chapa sana background take ino tukufila soka pana. Niggas flexing, we'll see what Ucha wapana.
Wapana, wapana. Niggas flexing, wapana. Sago labada pandumu. Niggas flexing, wapana. Niggas flexing, wapana. Yeah, wapana. Niggas flexing, flexing, wapana. Sago nyuma, sago nyuma pandumu.
Kamu nye palombe, anafandi siliti. Yeah, ndi siliti. Kamu nye palombe, anafandi pandumu. Yeah, this is little. Yeah, this is little. Come on, you follow me, and I find you find no more. Yeah, yeah, you find no more.
Music from www.gordoncjtower.com.